Wacha niseme, wacha niseme nimeti. Niseme,
niseme nimeti.
Niseme kweli nitasema ball kiwa center, kila mtu anataka kuhi. Watu wanahema, ni sinema, kila mtu anataka dive. Nifanye nini nijipate ndani? Ujaenda chain, mali safi. Nifanye nini nijipate ndani? Umenitain. Hivo ndivo inafa. Baby tunafa. Aiming for the star. Baby you're a star. Hivo ndivo inafa. Aiming for the stars. Baby you're a star. Wacha niseme, wacha niseme nimeti.
Wacha niseme, wacha niseme nimeti.
Niseme, niseme nimeti. Niseme, niseme nimeti.
Why you do me dirty? Leave my heart so lonely. Pick it up when you feel like. Drinking like you're thirsty, but I give you plenty. Seems you conquer and divide us. I'm tired of crying, and I cannot keep up in this fight. So come, why my tears? I will make love till morning light.
Even if you're in a fire,
baby, to not fire. Aiming for the star.
Wacha niseme nimeti. Wacha niseme. Wacha niseme nimeti. Niseme. Niseme nimeti. Niseme. Niseme nimeti.